Uptown Beats official.
Couple jams.
Daddy. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
See, me have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bangalako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Iwe. Oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa. Tule tafu. Yu siwa kukonda. Siwa kukonda. Ni mafupa. Tulete ufumu. Ni bangati banzatu. Bangati tandize chenwini. Ni angati manamba. Yanga yankipe kusalila kabili. Ni bangati. Ni wanga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah, wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuza ni wandani wanzako yue. Ni wangati banka lako vitu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa. Tule tafu. Yu siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa. Tule tafu.
Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the place. Kuna na chintu chapwino paka chabechi nkale chaki. Nika sopwa nje yako. Natupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuse ni wandani wanzako yue. Iwangati banga lako vitu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Iwe, oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa. Yu siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa.
Jams.com.